saka nyenyo ate wakati mukuchange ndongo esanyu lya mbuganye olwa mukama waffe okuva emagombe nyimbye ensenekerera era sipapisa bigambo nsobola okumatiza omukkiriza nti kyaffe kyayengedde lunaku lwa kunyanyagiza bivuga era luno olunaku lwa ttembetembe lwerukira endala okusanyukirwa era tulinaffe kusaakaanya nnyo bwe twenyumirizaamu yesu kristo omununuzi w'ensi tuniya yayuguuma nnyo ng'omuyinza oyo akkirira emagombe bambi yayaayaana nnyo bwe yakubwa ennyo n'okusambwasambwa nga tewali ataakirizaako so teyalangwa nsonga n'emu abakafi ababatize tuyimbe nga tusaakanyisa waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe aye wuyo ayambadde obutafa okuva emagombe ddala mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe ate kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde okwo kulimba bulimbi era akobakaabakajanja bujanja kitalo nnyo laba bakafiiri bwe bafutukbadde ebyo bye bafutukbadde babifutukbala ttattattatta kitalo nnyo laba bakafiiri bwe beefutukbaza baleke gwe ne beefutukbaza fesitwakalaba beefutukbaza wammaffe tuyimbe nga tusaakanyiza waggulu nti mirembe mirembe mukama waffe okuva emagombe amuduulira nnyo bwe bamala okumukuba enninga mu ngalo ku musaalaba gwe nti mukama kitaawa gukutaaseeko kwali kutyobolwa nnyo kumussa mugabbi gakondo wakati kabaka oyo omulambirira yesu kristo omununuzi w'ensi baamulumya nnyo okumuzingirako omuke kw'amaggwa ko n'okumuleka obukunya ebyambalo bya nti nga bigabaniddwa ne bamuboggolera n'amalusu ne bagamuwandulira baali bagwagwa bugwagwa ebyo byonna okubikola omulangira omulamba bonna ne bagumusalira akalo okugwali musango nnabaki omuntu okugamba obugambi kikundi ekitango omuvunaana otya bakitani nga kiri mu lulimi lwe yekyeyogerera nga somukoolwa okwakomererayo ekifunulwa nkyayikitange katonda w'ensi omulimu gwe wantuma guwedde taata zikwa n'amalaalo gene gassibwako guyinja oguzito kyokka maliya madaleno okukezayo wo nga yazuukiziddwa yasangayo malayika eyo gye yaziikwa ewala mu magombe eyamuwa n'amawulira ago ntigendo bagambe nti yazuukiziddwa yennyimba entya nze pawulo omuyimbi n'agamba ntya kya mukisa nnyo era buli mubatiza asaana ajaganye Oh, dembe dembe, runakulwa dembe dembe. Ngendo kutema muzika wanafuna na yambara mangu. Munywe nyo mulye nyo muimbe nga musaka nyiza wakulu. Era mwatule ntya mazukira runakulwa dembe dembe. Katino tuimbe nga tusaka nyiza wakulu. Nti mirembe mirembe mukama wafu magombe aye uyo ayambato utafero kupe magombe dala mirembe mirembe mukama wafo kupe magombe ate kitalo nyo la baba kafiri atewe wafutupate okukulimba bulimbi era koba kabya kajanja bujanja kare kitalo nyo la baba kafiri wafutupate Ebyo bibafutu bate, babifutu pala ta 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 O chitalo nyo, la baba kafiri atewe bafutu bate Bareke kwene befutu baza, fesitu wakala babe futu baza Wamafutu imbe, ngatu saka njisa wakuru Nti mirembe mirembe, mukama wafo kufe magombe Tusaka njisa wakuru Nti mirembe mirembe Rabuli mubati sasana jaganye Yala futu imbe Nga tusaka njisa wakuru Nti mirembe mirembe Rabuli mubati sasana jaganye Yala futu imbe Nga tusaka njisa wakuru Nti mirembe mirembe Rabuli mubati sasana
www.mp3ugandanmusic.com